adula wetu bandisi.
Natamani angeachua mapenzi akayaelewa, mana nateseka mi mtoto wabu, napata shida, napata tabu. Kwanini, kwanini unitese? Mina kupenda mwenzio. Yanini, yanini wevuruge? Hivyo utapenda wangapiwe? Natamani ni kuache,
ila moyo nasita.
Natamani ni ende,
ila nasi nakata.
Kama redio imesima mkuu
sala,
kama samaki ametolewa barini
sala,
ni kama niko ICU
sala,
na nashindwa pumua, Israeli yupo pembeni
sala. Sala,
kama samaki ametolewa barini
sala,
ni kama niko ICU
sala,
na nashindwa pumua, Israeli yupo pembeni mwangu. Hivi una roho gani? Labda una roho ya jiwe. Najiuliza ni gani nikuelewe wewe. Shatumia madawa mengi kujaribu kupunguza mawazo, pombe za starabu ila likunywa mwanzo. We ni aje? Sikuelewi ele. Natakaje unitoe uhai? Man, I love you. Mambo mengi mekutendea, na wema wangu mbona sasa unatumia kunitesa?
Sala, 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 sala.
Kama redio imesima mkuu
sala,
kama samaki ametolewa barini
sala,
ni kama niko ICU
sala,
na nashindwa pumua, Israeli yupo pembeni mwangu. Oh,